Hadi nashindwa kulaumu moyo, hakuna aliyenifosi ila tamaa zangu. Hataki nitafune, ananita kibogo. Nahisi mimi na mkosi penzi kakaotalu. Aya, na wesi uliweka imani utaniweka moyoni hani, ama nakosea? Penzi limekata njiani, mimi nashindwa kuaminia. Mama unanionea, ina maana umenishusha thamani, umenifunza na ulivyolelewa. Wananicheka jirani, wanaona ya ndani, penzi nailemewa. Ina maana imekata mipango, au nipe mambo, maana tumeka sana. Najua nilitibua mambo, bada nilete tango, nikaleta banana. Penzi linapotea, penzi linapotea, tunapoteana walai. Penzi linapotea, tunapoteana walai. Nikikona mwenza kona mudi inachanji, minawe nani mwanaume ama nona ni challenge. Ama shobona nimezi anza mia, siye sabu makosa. Benzi robo umemwa unipatia tamana. Na wesuli weka imani utaniweka moyo ni hani, ama nakosea? Penzi limekata njiani, mimi nashindwa kuaminia. Mama unanionea, ina maana umenishusha thamani, umenifunza na ulivyolelewa. Wananicheka jirani, wanaona ya ndani, penzi nailemewa. Ina maana imekata mipango, au nipe mambo, maana tumeka sana. Najua nilitibua mambo, bada nilete tango, nikaleta banana. Penzi linapotea, linapotea, tunapotea na walai. Maya, maya, maya. Penzi linapotea na na, tunapotea na, tunapotea na. Lord, the music on this one, Paso Kid on the moon, Infinity.